Mama, manyize omuntu gwendoza bwentyo andese mupanga ngalike ekikyamu koleke omukwano baba nakola ntyanza tamanyije wadda sawuta muno omugambe kyananze bwerere sina kyemanyi.
Remember where you got it from. www.djerica.com.